yango ekizanyiza kyebaza ekyakukoledde mukama yagala tusiime wandibadde wa singa si yesu yebale nyo tumwebaza nyinzizza byonna mu maanyi ge yesu abangolokokerako abamponya musenyu abeerawo munnaku abeerawo nambudabuda asaanidde talina nsonga y'amazima wafuuka ekyesittirwa wandibadde wa singa si yesu yebale nyo tumwebaza nyinzizza byonna mu maanyi ge yesu abangolokokerako abamponya musenyu abeerawo munnaku abeerawo nambudabuda asaanidde
Nambuda buda asani yeah.